Kolonai, mina kupenda sana Ata wakisema maneno ni kadai Kwako nishazama Na enjoy eti Unavyo nigea kea Ngine sitamani Kwako nishalipia Ata useme ni kufate yeah. Mala mbili mbili asubuhi mchana ata naiti Siogopi Unavyo nipa mama mengi yote Ata polisi Wenenda kashitaki Kwako nishafikwa kwa mwezini Na enjoy Kwa penzi lako Limi ninogea Na enjoy Kwengine nitake nini Kwa penzi lako Na enjoy Sobala sopwani Ata dale salama Na enjoy Wazema na kupenda sana we Wakisema tuwa chanema Bola wanizike mie Sina haja ya kubishana na watu Walosema pinzi litakufa Naombea kwa mungu wa shiki adabu Tunajenga atuzibi ufa Wajui wajantambua Kwa penzi lako utani uwa Kwa vilo na vyo sasambua
Ukitachimi kwa kifua
Unavyo nipa mama mengi yote ata polisi Wenenda kashitaki Kwako nishafikwa kwa mwezini
Na enjoy
Kwa penzi lako limi ninogea
Na enjoy
Mine nitake nini kwa penzi lako
Na enjoy
Na enjoy Sobala sopwani atadale salama
Appreciate the love of music. Hey yo, Mamba. Appreciate it, bro.
Take a mile.